sina hata gari rodi la wenzangu na yaendesha maskini ufutwa na maskini ufutwa na pesa ku pesa inamsaka pesa inamsaka pesa ku pesa uletwa na pesa uletwa na pesa dili ndogo pesa nyingi vieti neka kabatini homu nako unga robo tuwezi shiba tuko stini hali nayo inakwenda juu na uchumi unashuka chini hata sadaka nazo siku zinatoa msini msini huko msini namsaka msini kimpata inakuwa mia wasani tuko kazini huko msini ndo asilimia ngoma ziko hiti mtani ukusikani unabonge bia pesa na kufuta jasho takufuta chozi ukilia aliyetimiza miaka 30 ni mtu mzima ila ukifariki ukiwa na 30 ni kijana mafanikio mabonde na milima na so kila alifanikiwa basi naye alipambana
we tambarare milima dereva Mungu tambarare milima dereva Mungu iwe tambarare milima dereva Mungu tambarare milima dereva Mungu
huku Mungu ndo dereva Mungu ndo dereva huku Mungu ndo dereva Mungu ndo dereva.
Nilipotea njia hata njano kumuliza kawa yupo wife wana mimba kicheki mfukoni sina dusko kila dili alitiki ni majuto wife wanataka suki wakati anajua maisha ni suko suko
gen maisha takufunza kawelewi uneza kuwa na mguu wa bia na pombe ulewi kufanikiwa ni muda anaifagilia mfagiwa chelewa ina maana kwa chelewi
hili wena chako mjini lazima jasho litoke chini stress for give up na kigive up don't feel it you're not your meaning wengine tumetoka chini wengi walitutosa mjini kafika muda demu wangu anajuza na nuzia dimini
yeah, maji yakipita imanishi nyasi yasikauki tena raha ikija haina maana shida irudi tena wanaokujua ndo wanaokuwa nisikilize vyema hata bubwa na dhambi ya uongo nawezi kusema
aliyetimiza miaka 30 ni mtu mzima ila ukifariki ukiwa na 30 ni kijana mafanikio mabonde na milima na so kila alifanikiwa basi naye alipambana
we tambarare milima dereva Mungu tambarare milima dereva Mungu iwe tambarare milima dereva Mungu tambarare milima dereva Mungu
huku Mungu ndo dereva Mungu ndo dereva huku Mungu ndo dereva Mungu ndo dereva
Major.